Mama Africa Masika. Africa unite. Deno pandi. Kwanini, kwanini. We ustuna pigana. Kwanini, kwanini. We ustuna gombana. Kwanini, kwanini. Natuko watu watu moja. Oh mama, kwanini. Squeezy Kenya tunachukia na nini. Rwanda, Tanzania, Rwachi, Turwana, Ghana, Uganda, Burundi, tuko pamoja. Lakini tunaumiza na nini. Tuishi na amani, tupenande kazamani.
Kazamani.
Kamisi ghetto youth, hustle upon the streets.
Hustle upon the streets every time.
Usiku na mchana, sofa ghetto youth.
Sofa ghetto youth.
Oh mama my. Usiku na mchana, sofa ghetto youth, yeah. Mama ma, bunduki masila magizani matisa. Bunduki masila magizani matisa. Oh mama ma. Oh mama Africa must wake up. Wake up. Africa unite. Mose rock sell them again.
Dancehall engineer again.
Bucho anti that general. Africa unite. Oh yeah, yeah. Kwanini, kwanini, we ustuna pigana. Kwanini, kwanini, we ustuna gombana. Kwanini, kwanini, na tuko watu watu moja. Eya ya, kwanini we.
We are born as one African, together we na fight.
We na fight, we na fight.
Me feel so bad when I see them a suffering African child.
Oh my.
African youth suffering cause of the God, oh my.
No, no, no.
Leaving them homeless, motherless, fatherless. Mama Africa,
oh my.
Bring back peace,
mami to
Mama Africa,
oh my.
Bring back peace. Dying girl, Rwachi, Rwachi, Rwachi. Rwachi to Yumba Ghana,
yeah, yeah.
Rwachi to Rwanda Ghana, Rwachi to Tingana. Mama Africa, Mama Africa, bring back peace
to Africa.
Mutoto Africa, yeah.
Kwanini, kwanini, we ustuna pigana. Kwanini, kwanini, we ustuna uwana. Kwanini, kwanini, yeah.
Tunapigana, tunagombana, tunazozana. Oh, ay, ay. Tusigombane, tusipigane. Watu wangu, tupendane. Black Africa to the world. Tukiwa na amani, oh, tutapa. Gracious Japan Empire. Downtown Music Africa.
Warrior Promotion. No. No.
Yeah man. Straight up downtown. You know.
Africa unite.